Baba. Yeah, Baba. Ngiswela amazwi okubonga kuwe ngothando onginike lona. Angazi Baba ngingaqala ngithini na, kaloku undithandile Baba. Baba, 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 impilo nokuvuka. Kodwa bathi kuzibonela ngokwabo. Abanye abantu Baba ubaphile izinyawo, kodwa bathi kuzihambela ngokwabo. Ngiyabonga Baba, nginikile izinyawo ziyasebenza Baba.
Baba, ngiswela amazwi okubonga konke lokho ongenzele.